Trevor Cage.
Beats by Trevor Cage.
Alizomwa mafuna pa wajikondi wake alindizomwe amalota za wajikondi wake azizaenda choa mchi azizavala choa mchi watu bila choa mchi osala la choa wanji kodi mone kirehanga ndendende zomwe ungafuna machiri rehanga zomwe iwe unkalota Kafuna, my nail as the pesa, Utapasida Mai, Kudisanka Kawiri, Poduzani Sanka, Utapasida Mai, Kuditenga Bulu, Suzachida Manyazi, Suzachida Manyazi, Suzachida Manyazi, Kodinilinato Chilolezo, Dilinato Chilolezo. Korugani yangana ni makanila ukala kolora anako korugani fufuza balibe chole peleza ukala mtiti yago korindili ndizi pasora zodi yeneleza utenga utapasidamai kulisanka kawiri koruza nisanka utapasidamai kulitenga bubulu suzachira manyazi Suzachida manyazi, suzachida manyazi. Kodi nilinacho chilolezo, nilinacho chilolezo. Kodi nilinacho chisonyezo, nilinacho chisonyezo. Ninobanila, kodi ninobanila. Kodi nilinacho chilolezo.
Trevor Cage.